Wakhala ngokushisa, ngibase gibhitha ngivuleli hitha, ngicuna ngokushisa. Faka ma ice,
yashisa.
Faka ma ice,
yashisa bo.
Faka ma ice,
yashisa.
Faka ma ice,
yashisa bo.
Faka ma ice,
yashisa.
Blow the smoke to your face, life is bleach, no mess. I think this is better days, I think this is time to play. I feel this on my hands, don't stack to your feelings. Come up, break the ceiling, dig dig on the mining. Chin chin, funny mali, bad friends for beating. There's life to begin, people change for no reason. Keep flying all the days, stay high all the days. Be a star all the days,
shine.
Make him feel all your shit, make him shake when you spins. Make him shake on the stage. Hey, me na been rapping since 2014, so now they call me legend.
Bah.
Me and my niggas hyin as we cool and we fuck with no gang.
Gang.
Me na intin so we rap, rap, rap. Chale bangen nge bang, bang, bang. And thanks owe nge boom, pep, chep.
Bakala ngokushisa, mbase kibitha, mvuleli hitha. Una ngokushisa. Faka ma ice,
yashisa.
Faka ma ice,
yashisa bo.
Faka ma ice,
yashisa.
Faka ma ice,
yashisa bo.
Faka ma ice,
yashisa.
Yesike mvula, the boy working for mula. Mangibele stage ekhalisa abantwana sengathi ngikabisa ngosweeti. Mangithatha umuntu wakho ngesikhathi usakhala sina esingcolisa amashidi. Sebathi unoshidi, bakhala ngencazi last time mashow sengidedele isikindi. Stealing yakhinya. Ngijabisa ngishamandiya.
Oh,
ngitraka ngincinga mangifika ngoba yobaba mapiya. Ngiphuza mangijabhisa izitha sengizivisitha.
No,
umusic ngidedele ugesi. Ungibiza ifugesi mangidedele iphantsha ngigeji. Ubona inkanyezi ngidala ama-favors oscoshit. Minitradile akhona ama-edits. Ongibuze ngeflow ku-high grade. The boy made ngase ngibatshela. Every time mina upgrade. Bangidlela umona still upfade. Vele ngibadide ngikhuluma ispedi. Mamazi ukhala ngokusexa ngixakisa ipenti. Amajita akhala ngokuflexa noma ingakephi yangithola. Ompisi crew ngiyanibona. Owen my bro ngiyakubona. Marvin Studios ngiyanibona. Zethembe Bros ngiyanibona.
Bakhala ngokushisa, ngibase gibhitha, ngivuleli hitha. Cuna ngokushisa. Faka ma ice,
yashisa.
Faka ma ice,
yashisa bo.
Faka ma ice,
yashisa.
Faka ma ice,
yashisa bo.
Faka ma ice,
yashisa.